nipe baba unipe, ninachotaka unipe, maombi yangu nisikilize, naomba unijibu unipe, unipe baba unipe, ninachotaka unipe, maombi yangu nisikilize, naomba unijibu unipe, unipe baba unipe, ninachotaka unipe, maombi yangu nisikilize, naomba unijibu unipe.
Kusaliwa kwangu ni kwa weso wako wewe, uliniumba mimi muumba wangu na kunipa uhai. Sasa leo Mungu wangu nakupa sifa wewe, maisha ni mwangu ndio kiongozi tena temedare, nakutukusa Mungu wangu, aibu sina mimi kulitaja jina na kulisema wewe bila uoga.
Unipe baba unipe, ninachotaka unipe, maombi yangu nisikilize, naomba unijibu unipe, unipe baba unipe, ninachotaka unipe, maombi yangu nisikilize, naomba unijibu unipe, unipe baba unipe, ninachotaka unipe, maombi yangu nisikilize, naomba unijibu unipe.
Masomoni mwangu darasani nilisoma, ukaniwezesha Mola nikapita mie kwa weso wako. Nitakupa sifa, wewe mwalimu bora dunia, nakuomba sasa unipe kasi kwa weso wako.
Unipe baba unipe, ninachotaka unipe, maombi yangu nisikilize, naomba unijibu unipe, unipe baba unipe, ninachotaka unipe, maombi yangu nisikilize, naomba unijibu unipe, unipe baba unipe, ninachotaka unipe, maombi yangu nisikilize, naomba unijibu unipe.
Hata wewe ndugu yangu, my mother and my father, tegemea Mungu kwa kila jambo ifanyalo wewe. Sidi kumwomba Mungu na kutukusa kila siku, amekupa uhai na usipo uhai hautawai. Yesu alisema njooni kwangu wote, mizigo yenu nitaichukua na kusibeba.
Unipe baba unipe, ninachotaka unipe, maombi yangu nisikilize, naomba unijibu unipe, unipe baba unipe, ninachotaka unipe, maombi yangu nisikilize, naomba unijibu unipe, unipe baba unipe, ninachotaka unipe, maombi yangu nisikilize, naomba unijibu unipe.